Chogololi lishepu lake bonge bonge amejazia jazia mwenye utamu wa mtori anilisha nyama tonge najisevia sevia chonde halala isimkute mtu kasimama naye nitampiga nimuue nimuue Tadaladala, tutapanda gari ntanunua badae Wenye marengi msijisha uwe, msijisha uwe Tukila daga,
letu,
mlenda,
kwetu
Tuacheni, tuacheni Wenye wendo tushapendana Siku tukila pizza,
yetu,
baga,
kwetu
oh, Tuacheni, tuacheni Wenyewe ndo tushapendana
Hatuachani mimi na yeye 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 Hatuachani mimi na yeye
Wake ndo kabisa sijaonaga Wakufanana nae Wakufanana nae Wejua na mawingu akitanda juu Mikutwa niko nae Mikutwa niko nae Shida na majaribu Yuko mbele yangu mia sinisibu Ah, mina ye Ladaga
letu
mlenda
kwetu
Tuacheni, tuacheni Wenyewe ndo tushapendana Siku tukila pizza
yetu
Baga
kwetu
oh, Tuacheni, tuacheni Wenyewe ndo tushapendana
Hatuachani mimi na yeye 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 Hatuachani mimi na yeye
My feeling make it
Tukila daga mlenda Tuacheni, tuacheni Wenyewe ndo tushapendana Siku tukila pizza
yetu
Baga
kwetu
Tuacheni, tuacheni Wenyewe ndo tushapendana
It's the thing